bitch.
Yeah.
It's the kids, baby.
We're down, we're legit.
Hey. Ungana nasi mami zaniri.
Hey.
Temana nasi kamekakire.
Hey.
Ungana nasi mami zaniri.
Hey.
Temana nasi kamekakire. Skagire.
Skagire.
Skagire. Skagire.
Skagire.
Skagire. Skagire.
Skagire.
Skagire. Masai dire.
Yeah.
Hey.
Ungana nasi mami zaniri.
Mami zaniri.
Temana nasi kamekakire.
Kamekakire.
Mafala zinda wamekakire.
Wamekakire.
Mafala zinda wamekakire.
Ingoma si ya kitoto wa PID. Watoto napinda vipinda nenda IG. Idea apanyu kwa maliza flow ni taichi. Vijano wame corrupt medula ita IT. Imekula wazetu liwakatia denge. Imekula chuki zinaletea unenge. Imekula hiki chuma chuma ulete. Imekula ganga mungu mambo ni yente.
Viburi flow, viburi flow, viburi flow. Atukutani kwenye dirisha la maripo. Viburi flow, viburi flow, viburi flow. Atukutani kwenye dirisha la maripo.
Ungana nasi mami zaniri.
Hey.
Temana nasi kamekakire.
Hey.
Ungana nasi mami zaniri.
Hey.
Temana nasi kamekakire. Skagire.
Skagire.
Skagire. Skagire.
Skagire.
Skagire. Skagire.
Skagire.
Skagire. Masai dire.
Hey. Hey. Hey.
Ungana nasi mami zaniri.
Mami zaniri.
Temana nasi kamekakire.
Kamekakire.
Mafala zinda wamekakire.
Wamekakire.
Mafala zinda wamekakire.
Ni tiki taka tu. Wakini taka tu, sema suni suze roza wani chore na tatu. Kwenye kiuno kama V,
v.
Mane do CV,
v.
Brandi IG,
G.
Jina kani zidi siyo flow Jay-Z. Hiti mini nazo kama zote Z. Estu kizi awazime and I'm go crazy. Wakishua kapembe, ukinua mapembe, tunainua viwembe.
Viburi flow, viburi flow, viburi flow. Atukutani kwenye dirisha la maripo. Viburi flow, viburi flow, viburi flow. Atukutani kwenye dirisha la maripo.
Ungana nasi mami zaniri.
Hey.
Temana nasi kamekakire.
Hey.
Ungana nasi mami zaniri.
Hey.
Temana nasi kamekakire.
Skagire.
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 Skagire. Skagire.
Skagire.
Skagire. Masai dire.
Hey. Hey. Hey.
Ungana nasi mami zaniri.
Mami zaniri.
Temana nasi kamekakire.
Kamekakire.
Mafala zinda wamekakire.
Tunaranda, tumetanda, tuporoko. Walisanda, pandisha beya sanda. Ni mazishi, zima proper propaganda. Zima kiki, bounce, bounce. Hini kali, mali kali yupo siana jua. Hini grafu ya juu na haishuki. Sauti za toka soul. Nikidondoka ni maunyama. Mnama kwa morombo kimeumana. Saksi ya watoto kwa Joshua naitana. Uno tumi, tindo tumi, kuno tumi, kono juu. Viburi flow, viburi flow, viburi flow. Atukutani kwenye dirisha la maripo. Viburi flow, viburi flow, viburi flow. Atukutani kwenye dirisha la maripo.
Ungana nasi mami zaniri.
Hey.
Temana nasi kamekakire.
Hey.
Ungana nasi mami zaniri.
Hey.
Temana nasi kamekakire.
Skagire.
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 Skagire. Skagire.
Skagire.
Skagire. Masai dire.
Hey.
Na catch shillings, wanna catch feelings. I'm in love with Benjis, no hard feelings. Weusi sindo chama tawala. Lazima kuungama si chama tawala. Maboy wapigi hela hapa mjini. Hey. Kaki janja au sky kire. Swagire. Kipande hiki kinogire. Kinogire. Hili kombe la yote. Shusha hizo chupa watu watote.